Esule ye kumi. Engero za Sulemani. Omwana w'amagezi asanyusa kitaawe, naye omwana omusirusiru anakuwaza nnyina. Obugagga obw'obubi tebuliiko kye bugasa, naye obutuukirivu bwonya mu kufa. Mukama taalekenga mmeeme ya mutuukirivu okufa enjala, naye okwegomba kw'ababi akusindika eri. Ayavuwala oyo akola n'omukono oguddiridde, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Akungulira mu kyeya mwana w'amagezi, naye oyo eyeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi. Emikisa giba ku mutwe gw'omutuukirivu, naye ekyejo kibika ku kamwa k'ababi. Ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa, naye erinnya ly'ababi lirivunda. Alina omutima ogw'amagezi anakkirizanga ebiragiro, naye omubuyabuya aligwa. Atambulira mu bugolokofu y'atambula emirembe, naye akyamya amakubo ge alimanyibwa. Atemya eriiso aleeta ennaku, naye omusirusiru omubuyabuya aligwa. Akamwa k'omutuukirivu nsulo ya bulamu, naye ekyejo kibika ku kamwa k'ababi. Okukyawa kuleeta ennyombo, naye okwagala kubika ku byonoono byonna. Munwa gy'oyo alina okwawula mulabikamu amagezi, naye omuggo gwa mabega g'oyo abulwa okutegeera. Ab'amagezi batereka okumanya, naye akamwa k'omusirusiru kwe kuzikirirwa okutavaawo. Ebintu eby'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi, abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe. Omulimu ogw'omutuukirivu guleeta bulamu, ekyengera eky'omubi kireeta kwonoona. Oyo ali mu kkubo ery'obulamu asaayo omwoyo eri okubuulirirwa, naye oyo aleka okunenyezebwa akyama. Oyo akisa okukyawa wa mimwa gya bulimba, n'oyo awaayiriza musirusiru. Mu lufu lwe lw'ebigambo temubula kusobya, naye oyo aziyiza emimwa gye akola eby'amagezi. Olulimi lw'omutuukirivu ffeeza nnonde, omutima gw'ababi tegugasa nnyo. Emimwa gy'omutuukirivu giriisa bangi, naye abasirusiru bafa olw'okubula okutegeera. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawazza, so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Okukola obubi muzannyo gwa musirusiru, era bwe gati amagezi bwe gabeera eri omuntu alina okutegeera. Omubi kyatya kiri mu jjira, n'ekyabatuukirivu kye beegomba balikiweebwa. Empewo ez'akazimu bwe ziyita, kale omubi nga takyaliwo, naye omutuukirivu musingi gwa lubeerera. Ng'omwenge omukaatuufu bwe gugira amannyo, era ng'omukka bwe gugira amaaso, n'omugayaavu bw'agira bw'atyo abo abamutuma. Okutya Mukama kuwangaaza, naye emyaka gy'ababi girisalibwako. Essuubi ery'abatuukirivu liri bassanyu, naye okusuubira kw'ababi kulizikirira. Ekkubo lya Mukama kigo eri omugolokofu, naye kuzikirira eri abo abakola ebitali bya butuukirivu. Omutuukirivu tajjululwenga ennaku zonna, naye ababi tebalibeera mu nsi. Akamwa k'omutuukirivu kazaala amagezi, naye olulimi olubambaavu lulimalibwawo. Emimwa gy'omutuukirivu gimanya ebikkirizibwa, naye omumwa gw'ababi gwogera bubambaavu.